kimya kitabu nikuchapie mustari mapenzi yamejaa basi soma kitabu nipe peni na kitabu nikuchapie mustari hii you are one and only I say only vigara you are my size baby urefu na upaga ukichala baby American size hii siwezi kumkana mina wewe tuendana you my size you my color you my fresh you my club you my everything I love you baby I wanna be with you forever baby I love you baby I wanna be with you forever baby Toka ukitingisha ya simama kama shoka acha waonge watashinda uko acha waonge watalala uko yeah. Nikikuona watingisha kama unacheza ndumbulu za ndumbulu nikiguza nyuma kisogoro pika kokoro nipe kiki kwenye kiti wajue miniki shika ulimi wa sasa unajua miniki I love you baby I wanna be with you forever baby I love you baby I wanna be with you forever baby Shikamana, shika chako, shika, shika, kula chako Acha waonge, watashinda uko Acha waonge, watalala uko Ase, nikikuona, nashikwa na mangangara